The big fish can change about, Kole wa mashabin ten pinda wa, Ani kambeke pani kolwe, Koni kambeke simboki ni mwende.
Life story no na syllabus, Makelo wa mamini wongo pina kash, Mpase mwa nizi mwele, Ina mwine ni kolewe.
The big fish can change about, Kole wa mashabin ten pinda wa, Ani kambeke pani kolwe, Koni kambeke simboki ni mwende.
Izi mwela zanga notiza bazanga apa right now waona monga na zamba matemu ya kudala nendo jesa machangi wakae benzo samu apa nizi mwela zanga life ni kutulu kushafuli ni musoja benenzo yamba na vanangu benzo sonda matemu ya kudala paja unwezo tuzonda nizi mwela zanga monga ni namalizo nikange na krapo bama ni punda champion palibe inenishi palibe kusamu magelo bama mimi swanga tioleke misana bye bye tu wasala bango tiamba matapu atwasa Mama sala mungo punda ka I wish you muza sala mungo dota Kati ni continue muza sala mungo I wish you muza sala mungo Sky King
Life story no na syllabus Makelo wa mamini wongo kina kash Mpase mwa nizi mwele Ina mwine nikolewe
The big fish can change about Nakolewa mashabin can pinda wa Anitambeke fani kolwe Anitambeke simboki ni nwele
Life story no na syllabus Makelo wa mamini wongo kina kash Mpase mwa nizi mwele Ina mwine nikolewe
The big fish can change about Nakolewa mashabin can pinda wa Anitambeke fani kolwe Anitambeke simboki ni nwele
Lepo ya luna kimeti baifu even Anilivelele weekend na kola labune Na spenda muni vizisi jumani Nikupa kwa kakula chwale fana nini Lemo moni hupela kimona moni tukela Na wina mwaka putula silimba sani tukula Kwa pala kuitulela anina fakukalela Na tatarika tatarika Makelo vani falo na lumenyo Moviliki makaunta kuna fukuli menyo Maplaizi yo na kia fotepo Mutengo wa matasi woko na kule kalepo Bama ni nitambeke kwa sivotela Nstatela kubapala nitezi kumwa machwala 010203 Kuna nako ya mangele paeva vinanga flip
Life story no na syllabus Makelo wa mamini wongo vina kash Mpase mwa nizi mwele Ina mwine nikolewe
The big fish can change about Nakole wa mashabin can pinda wa Anitambeke pani kolwe Anitambeke simboki ni nwende
Life story no na syllabus Makelo wa mamini wongo vina kash Mpase mwa nizi mwele Ina mwine nikolewe
The big fish can change about Nakole wa mashabin can pinda wa Anitambeke pani kolwe Anitambeke simboki ni nwende
Ziri konji piniki
Baba Kido Crazy Rapper Jambo Sky King I got you Wana jazz in the pew pew Gazi jizi wa solo Benny Benzo
Download it
Psycho J Gazi boy Inyan
Zambia. Cuties in Kenya.
Casting J-Slash.
DJ Kony.
DJ Palusaka. Swaxi.
Has it on the 1-2.
Ziba bama zonja pali haso. Uwa tima chusa pona kaso. Misewe nzera zanga no chikajo. Makelo bama vina na chinja konjine boss. Bama yuka njine boss. Njine boss. Bama yuka njine boss. Mr. Kyo Kundi.
Pera siempre a tiolo me la vende. Cunio si rifulu, curico capine. Osa son tere la vaca funsa vende. Ngala mantie za tu siti funa tete. We hustle everyday, ifeta tune noka. Tu sangwa puri kose kwa tike ni motoka. I remember those days, dale shiti shama sweet. Pakatika wishi kunale perform up a stage. Bela jiwa baba, vena siwa mbela mwushe. Kafuna ni kaka, tiba kashange mponsi. Ngala mantie za nga sinifu na pawa kaya. Nisa kila kachoku wa magais mani seka. Siwa wa mazonda pari haso. Chua tima chusa pona kaso. Misewe zera zanga no tikajo. Bakelo bama vina na chinja konjine boss. Bama yupa njine boss. Hine njine boss. Bama yupa njine boss.
Chitika no ma ghost be. We on chill na ma good friends. So much dava umpuma odia kupie. Panga black table wasn't vela jiwe kai. Ishalocha mapaya winner some fire cry. Damba fama shoulder with the big food jai. Sunga sebe peti chuka nduwe chess coach. Niga chisa lila kuno achule chai. Fili pose posa puna just go the wager. Ti ina ma whiskey, Nikola in vodka. Na vina ngo too many to mention. Bala mention. Biggie booty, bagi mali eh. Two one move, biggie booty. Alcohol, Achule, Vishitika kulu paka silopo, I am J, Ekuke,
Siwa wama zonja pari haso, Kisuwa tima chusa pona kaso, Misewe nzera zanga no kikajo, Kilo wama vina na chinja konjine boss. Bama yoka njine boss. Njine njine boss. Bama yo pandine boss.
Umo tengo wa mwanda sote kule kalepo.
Bine tine boss.
Silo shalo boy shana pinda mukacha. Even though okay boy ni vanzaku. Basi das boy ili paka njambo. If you call me bang bang I'll never let go. Akate ayin kisi kwa sibele gambe. Ungema sipege mwapila bebo zimu ponto. Esi este mwapila vantu peptide. Dali bele kela lile mehosha. I got a mission, drop change slash. I don't care what the people talk about me. Siwa siwa tiko seva na pa MP. Mr. QTT na vojiwa kukolushi.
Siwa wama zonja pari haso. Chua tima chosa pona kaso. Misewa nzera zanga no tikajo. Makelo wama vina na chinja konjine boss. Wama yupa njine boss. Hine njine boss. Bama yo pandine boss.
Has beats on the 1-2.
Ine tine boss.
Superbana Meech, Gashu Trumps, Skywiz Johnny Joe George Bush is big.
Yako Baba Kilo ha. Crazy rapper Jaboy Sky King, I've got you. One of jazz in the pew pew. Gazi GZ was solo. Benny Benzos, Dave Flo, Psycho, J, Kazi Boy, Inyani.